weka kankole, unakulala, weka kankole, we mama na umu, weka kankole, unapata lazi, kazi kuna shinda ba, unalala ba, kazi kuna shinda ba, unalala ba.
Kipanda tunacheza kwenye beat. Wamzuko kipanda tunakata namba.